mwerimbira ki akomuka kudde mwerimbe bidala okutegeera n'okumanya biba byawufu sabadunda babikulire nga nze bwakola kati obutabanyiza nze omugezi kyenkola zikiriza mu manyi tugendera obwe tutyo neebaza mukama ayampa nnengera wala zakabiriti k'obwongo bwange kasaza era amabeere ga maama gyali mikisa nze ne mu mutwe sirinaamu bicupuli mu kisaawe kya musiki nga ndi kafulu njawula okwayuya n'okuyimba n'okujobojja ako ke mmogoddeko ndowooza kamala wamma abayimba kadongo kamuwumuli bazira kati baana bange mwenna mungoberere nze mukama yampazaabu ebya ddala ddala ngenda bavuga mpola omanyi nze sipapa era nsaba buli kye mbalaga okwetegereza mujja kuntegeera mpozi kansaba omutonzi mugenda kwatula nti oyo omusajja nnabbi mwe bennyini nnyini nga temukakiddwa n'akamu munkoonere mu muggumize nti nnabbi mwe bennyini nnyini nga temukakiddwa n'akamu muli nsongako olunwe ne mugamba nti nnabbi najja kuyimba sibalimba baana bange so sikuwe maaso era nedda baaba mbagamba amazima nze bino ebyange sibigambo wabula kigambo ddunda ye yantuma kigambo kulokoka wadde mu kizalawa kati muwulirizeeko kasita tekiwunya kigambo kulokoka kitegeeza kusamba kajji n'oyingira mu katonda n'obulatti n'okuba kino ekiseera kye tulimu eky'oluvannyuma mu by'olabye ne by'owulidde oteekwa kumanya olunaku mulindwa olw'oluvannyuma bannanga erukubye kkoodi munzikirize tubagamba mwenenye ne mutuvuma mbu twasama eyo nkola ya sitaani era mu mudduke sitaani yajja kubba okutta n'okuzikiriza eyo lusiferi enkola ye ey'ekirabbayi enjiri eribuulirwa mu biro eby'oluvannyuma okutuukira ddala kajjwa gye nnasimbuka emagiri ekyesiiga n'ekiserekete eyo mwenenyanga mwekka nze mmaze okulabula omanye eddagala ly'omusujja kiba kigaji dokita bwakuwa sooda buba bufere ng'onaawona geye nakwata n'onywa kigaji kwe kulokoka wadde bangi mu kizaalawa ow'omutima kannyimba ate ekizibu ki neebaza mukama yampawulira eddoboozi nandiba omukwaba abantu akasanvu kekeyakukulira ebuziizi gwe kajjwa kumpiki abanga kaalo kajjwa kali eyo ku mabbali eyoku lusogolo baaba nze gye nnakwekebwa bannange mundeke temunzija ku layini nazze kubuulira njiri ate nzize mu kulokopya bannange mwenenye ng'omusana gukyayaka obudde buli kumpi okufuuka ekizikiza simanyi baabagamba nti ali bamalayika yalijja n'abagamba mulokoke nka batemye nsasunda sinakowa guno omutwe nnina oli gino si kicupuli nze bwino nsena ku nnyanja mwatu si budomola mwenja bamamirira bwino batotobaza ate njogera bye nnalaba nga si byakuteebereza nabiraba waddunda luli lwe yampita nalaba nnamunswa bannange maama n'endoba yenna ng'ayakaayaka yi nnamunswa yalungiwa nnamunswa yayoola obulungi obwa buli ngeri bonna n'abwemetta nnamunswa yakyekola tunuulira eggulu bwe yali kuba pulasita alabika yanjiga mapeesa bulungi n'amuyiikira nalaba bamalayika abangi abalinga obulo abaali bamwetoolodde omubugiriza waliwo akayinja ke nnalaba ku mabbali nga kalinga ejji ly'enkwale mu kifaananyi kyeyava akakwata mu ngalo ze nga ngamwegese yakatunuulira enkaliriza nga tatemya yakasundasunda emirundi gyawera esatu ze enjoka nezintokota n'enjebayeba katono akanyugunya eri ewaali oguwonkowonko yali ttaafu nnyonnyonnyo ng'atatembeka sundasunda kyankuba ensisi nze nawe nnali ndobedde n'enjugumira awejje ly'abamalayika abangi abalinga obulo ne bagwa kuma vivi nebega irira mutukufu sasira mutukufu sasira bongere yakati usanga banene nya nebevulunga wansi nebarajana bagundi abo bambi tulino kubebaza chiyafasala pulesa ngambo mutukufu na umuza kainja mfo yako natema aona unane wabune chizikiza nzene manyati obwange olwalero bukomye na ulire dobo zimululimi lwe sategera galikira kera duba sebo kuwatuka tonika sabia ya mulanka dudani salongo bale pidunduka yogatu obalu yebusi mazima nange sategera obalu ngereza biso kuchiganda tubulire obaka chikiro muto wange maiga wama mutubulire byali bitya mwe mwasoma Wanjuvana ya kachisiki zoro nabula Nejanda wa malaika na ngamba kakana Gwele dobo ziyo uri degenda webaze Omutu kufa kugambi ntidayo babulire Bagambile daranti dechari kulabula kulala Eno yera siti woni ngibuli alina matu Elaba labudo kukomi olumanyi manyi Mbwa gabanga mularu okugamba okukunya Akaka inja kola bienga waka sunda sunda Iyo yensi ya mwe wabula muna chulira Nangamba wera baneba chari batabili Nchomune nakalade mulienga mumanya Chari chikuwa koro wenyini akasikanu Yali akanyugu nyerio uliro kukwatuka Nono korona rubyamira wabachaina Kasi ya sunda muka sunde uliomu ya oroma Nebaka gezi munyo abamerika abayitali Bona nebakumukumu kangabi yenje bifuire Echo chari wechi chomu kilize mbabulire Obubwali bubaka mukama bwe ya weleza Mukilize chigambo chango munene na muraba Yali tafu nyonyo nyonga tatembeka Ebyo bobi ulira notafuna kulabuka Nkusaside nyonyo nyonyo mkodomi Kakuba kagenda mkuru kafunda bwekati Naba kalaba batono nyonyo nyote bawira Sarongo bale uomutima ndi mwesigwa Uwe mamba ye ya zara ila ye ya yonsa Yene wenko machiche mutana ulira Ene njiri jonyo mairibo mjulizi Katingenze wafeka jua kukara matendo Zokulie mimonde ne miwogo sabi manira Mwera baa